Shorty Baba. Yeah. Yeah.
It's mad.
Kama uni show tula Yesu, basi kuda wacha story. Kama uni show tula, kuda wacha story. Kama uni show tula blessing, basi kuda wacha story. Kama uni show tula, kuda wacha story, kuda wacha story. Would have a just story. Would have a just story. Akuna time ya longo, longo, longo. Yeah. Mam chezo ka longo, longo, longo. Yeah. Kabla kufungua mdomo, domo, domo. Tubonge safisi udongo, tongo, tongo. Yeah. Kila kitu tunasezeze, tusibonge za wazezeze. Tuachane na mapepepe, labda kusifuna kuprepepe. Let's talk peace, let's talk love, things that matter. Let's talk God, let's talk blessing. Wacha godless. Kama unisho chula Yesu, basi kuda wacha story. Kama unisho chula, kuda wacha story. Kama uni show tula blessing, basi kuda wacha story. Kama uni show tula, kuda wacha story. 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 Maneno yanajenga na kupomoa. Maneno maneno yanapoteza na kuokoa. Maneno maneno kabla ya kuchomoa. Heri unyamaze, yeah, ama buda wekohoa. Bonga blessings, bonga blessings. Bonga blessings, bonga blessings. Let's talk peace, let's talk love, things that matter. Let's talk God, let's talk blessings. Watch a goodness. Kama uni show chula Yesu, basi kuda wacha story. Kama uni show chula, kuda wacha story. Kama uni show chula blessing, basi kuda wacha story. Kama uni show chula, kuda wacha story. Kuda wacha story. Kuda wacha story.